Karaka na jam, juna ngoja maskani sana kwa hamu na gam. Kawe si beshte damu, misi wezi kuita fam. Kuna maina kwa sherem, show anaitwa na mam. Jumasani ya happy, chunga masani ya dhambi. You see what I can do na wababa wa vitambi. Kamkopo kalijipa basi leo si changi changi. Jumixia ni ya remi na pombeza kario bangi. Hangopa kesho itakuwa kaya watu wawili. Mara moja itabidi ni memeza mara mbili. Lakini haiduru bora vako tuziseti picha. Tunachoma sana tu kwa sababu ya happy. Recipe
Happy, recipe a happy. Maganji washkaji vinywaji. Recipe a happy, happy. Recipe a happy. Maganji washkaji vinywaji.
Maundala nenenga kila mundo kile anade kubai. Itema ikio vivi atanama yao fry. Kaketa wakachazi kunea musembi muya au kena twele tunaidi mama brother. Kamba na mapole sako lili change na pefe kana mapose. Niki come around sunajua how it goes. Misu brag labdo nikuta kwa meno niki flows. Oh, dakika mbili tumebonga 1 hour. Tume make El Nino na ma champagne showers. Tiba ya kuchapa sini pesa ndiyo dawa. Siri ya kuka fly sini pesa ndiyo mababa. Oh,
recipe a happy. Washkaji vinywaji ndo recipe ya happy. Happy. Recipe ya happy. Maganji washkaji vinywaji ndo recipe ya happy.
I like that. I like that.
Happy.
I like that.
Maganji washkaji vinywaji ndo recipe.
Niko na hanja. True story why lie. Nairobi mjua free wifi. Mkristo na meza divai. Mini happy G like that. Tuko na who's who. Yani nani nani. Tunasele ma design. Kingi ya ma designi. Utanipata na boys wangu. Unaishi Kikuyu. Leo na lala Roy Sambu. Marashi tulishare. Ulimi major razor. Meza yangu ma three. I say beba beba. Friday tuko na nameless na nuns. Remy nyake na supu ya bones.
Recipe a happy. Happy. Recipe a happy. Recipe a happy, happy. Recipe a happy. Maganji washkaji vinywaji ndo recipe a happy.
Ish, ish.
Happy, happy. Maganji washkaji vinywaji ndo recipe a happy. Happy, happy. Maganji washkaji vinywaji ndo recipe a happy.